Yo, so them youth are around the place. Yeah, conscience, so machine. Yeah,
love me when you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop none at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, fit mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
New penda and a penda. New penda and a penda. New penda and a penda. New penda and a penda.
Ringi na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Lame mboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batu anadundosa. Pale downtown anadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewecheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miu dai, miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Niko kidali yo shamba ndachuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang. Nazi tuna kama chenge kunyanda upigwa mboga. Hukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda riko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewecheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai, 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 miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam kukijani ni kupige maviboko. Pale Instagram, jachatisha na kimboto. Vinyo na watesa minapenda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndona juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila kauru.
Kwanza venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewecheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, yani danger. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu dai, miu dai, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.